senda senda bafubondeke bye basalaganya binji olaba bakulimba woto bantimba n'abakyala balala olusi bakugamba tinkutulugunya kubuzimirembe mama kimanye babikinga bakulemese wamma bakutabangula omutima ekibaluma wamma bwenkubita mpo bafunesalwa
Baby, gamble, yeah, we. Manya, but ever put you, Sandoza.